Niki flashback place hip hop imetoka. Bado memory ni fresh. Genesis Exodus. Through this nimepata respect class. Na smile and I wish cheers. Juneza afford class. First class economy niko in this business. My only weakness imekuwa addictive. Baka doctor kaniambia na suffer from hip hop cancer. Nimejiona na Evans, James na Roy. Nimependwa na Jane, Shiro na Chebet. Na live dream, nime graduate from wet dreams. Tangu za enzi za gari za wire, bano na BMX X. Niko in love na this game, today ni Valentine. Na ini real, KIP, walanguzi na Zaka.
Recognize wasanii kio cha jamii. Recognize wakasi kwa radio na TV. Realize kwenye streets tuko mbio na bidi. Lala by fantasy masikio chiasi. Recognize wasanii kio cha jamii. Recognize wakasi kwa radio na TV. Realize kwenye streets tuko mbio na bidi. Lala by fantasy masikio chiasi.
Vazuti kamhuni, hungry gangster, mbio uti wa uchumi. Agriculture, utamaduni desturi. Study culture, hiatuli kamtungi. Wangi wacha, najibika familia, napendeza madebe. Atambulika na waria, kaketepa na veve. Makinika kwa karia, kadereva wandege. Nasifika Zakaria, ni survivor na legend. Mbo fulani msisahau, keisha kafanya mambo. Mko ndani underground, tumekuja na kolabo. KIP, VIC, tuko wengi kwenye beat. VIP, kwenye streets, mwenyeji toka di. Wasanii wa mitaa wana love for hip hop. Wanabi wasana stand up my people. Uwa free, we shuja usikab na weapon. Salari marubani wepata malipo.
Recognize wasanii ni kio cha jamii. Recognize wakasi kwa radio na TV. Recognize kwenye streets kwa mbio na bidi. Jala my fantasy majikio tiyosi. Recognize wasanii ni kio cha jamii. Recognize wakasi kwa radio na TV. Realize kwenye streets tuko mbio na bidi. Lala by fantasy masikio tiyasi.
Rewind. Hii mwaka ni 2000. Walanguzi wenyeji Florida 2000. Hip hop ilikuwa dead ningelipa 2000. Randi wasanii ni kibao wako 2000. Kisikia sma single zenyu na post NKD. Wasanii wanazelewa kwako na video BET. Ati swag warudi shule wasome BCD. Ati beef waambie mi ndio KMC. Hauna single uko single jua BIC. When you walk na bado marriage za MCSK. Kuma yako na chiswa once kama Christmas Carol. Hii ndio reason whiskey bara na tafuta Carol. Utaza kuna wajingo wanasema VIC ana hate. Uwezi hate kitu tu kuna dharau. Misi ni kama mi ni mshika dao. Unaona na kukua TV na jika hao watu ni hao.
Recognize wasani ni kio cha jami. Recognize wakansi kwa radio na TV. Realize kwenye streets tuko bio na bidi. Lala by fantasy masikio tiasi. Recognize wasani ni kio cha jami. Recognize wakansi kwa radio na TV. Realize kwenye streets tuko bio na bidi. Lala by fantasy masikio tiasi. Recognize wasani ni kio cha jami. Recognize wakansi kwa radio na TV. Realize kwenye streets tuko bio na bidi. Lala by fantasy masikio tiasi. Recognize wasani ni kio cha jami. Recognize wakansi kwa radio na TV. Realize kwenye streets tuko bio na bidi.